kuja kwenu. Run!
Una macho kama China, toto mzuri uko chuka Marihana. Napokona miwaga tunafurahia. Every day niko chini kama Viper.
Mambo yako napendaga tu designer. Kila siku juu ya mchapa wewe umengara. Westy au Langata unadundaga. Una wakil wamebaki wanashanga.
Bounce, bounce it up. Bounce, bounce it up.
Like that.
Bounce, bounce it up. Bounce, bounce it up. Bounce, bounce it up.
Like that.
Bounce, bounce it up.
Check it. Hey, mchezo tu. Ka jari na tamu. Yasikia na wachezo. Ka futa na kona. Minyoke sabuni. Yuta afamu. Yuta lezesi. Chakika safali. Kanika supa sinaka segelea. Kachupa sinaka chukulea. Kakibleki sinaka chungulea. Nina side ya machezo. Nini kika achilea.
Bounce, bounce it up. Bounce, bounce it up.
Like that.
Bounce, bounce it up. Bounce, bounce it up. Bounce, bounce it up.
Like that.
Bounce,
hey, 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 tunda. Hini yako siji soka bufe. Temenjeve funika kaduve. Nipe energy ka kev mule. Nisafika kitchen tingu wa
Shekidi na psycho, abi kama psycho. Hadi kosifiki wana geukia machako. Mipango, niko nayo tuende shopping banko. Silali, niko rada yako kawalalo. Tulia mtoto ni kubemeleze. Tulia miwaga sina mapepe. Nidanie mimi ni kubebe.
Nikupatie mapenzi tele.
Bounce, bounce it up.
Bounce it up.
Bounce, bounce it up.
Like that.
Bounce, bounce it up.
Everything right with you. Everything alright with you, girl. You deep on my mind like that too. Every night and day, no one but you, girl. All the things when I do for you. Well, I know I'm done about the work. In my heart, there's no one but you. Oh my girl, you're my baby girl. Forever, be a there. Me don't send anybody, girl, me there. Forever, girl, I'm there. I'll be there for you, girl. Forever, me a there. Me don't send anybody, me a there. Oh, forever, girl, me a there.
Basi ni peki dogo. Ina nikosha mikoko. Na ulivyo shona mzigo. I will never let you go. Emeridhika
sana.
Unachonipa
sana.
Nimefika
sana.
Sina mwingine. Emeridhika
sana.
Unachonipa
sana.
Nimefika
sana.
Sina mwingine.
Girl, I wanna go another day. Girl, you make my body go, 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 go. Yeah, I wanna go another day. Hey, yeah, hey. I wanna go another day. Girl, you make my body go, 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 go. Girl, I wanna go another day.
Hata wakikupinga, umefuzu kwangu nimesha kupenda. Haujui tu ya nini takulinda. Uoga wa mapenzi umefunzwa. Oh honey, honey, love sijiringa. Oh baby, homie, nimesha kupenda. Oh no, 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 usije kunitenda. Uoga wa mapenzi umefunzwa. Hey, basi nipe kidogo. Inanikosha mikoko. Na ulivyo shona mzigo. I'll never let you go, go. Umenifunga kipago. Na kwako bado nipogo. Usije nipa kisogo. I will never let you go. Nimeridhika
sana.
Unachunipa
sana.
Nimefika
sana.
Sina mwingine.
I'm a friend in the area, area. Playing Kenya music to Nigeria.
Now, here,
yeah.
kuli tuko kwenye party. Kama kuna joto basi towa shati. Nime kili 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 luku mavazi. Na shukuru mala nimepana ngazi. Watoto, mafisi. Watoto, mafisi. Watoto, watoto.
DJ Define.
Yani DJ Shiti aka Kolokolo Minyanya na leo niko na le group le team le wazitos jegede kinya yo kitu
me and my friends in Beria Beria playing the music to Nigeria Nigeria what to kill like on na mukombera everybody in the mood yeah leo my neighbor what to do wanga food kill a black to na chafu wanga DJ kwenye kona na chichi shanga everybody in the mood. What is going down? What is going down? Me and my friends over here. Kuna wakilisha over here.
Working a musician would I be? But in the way, sing about my city. Talk a downtown to the east and Peter South Sea. Helena Westie.
Good music, good vibes, we ballin' all night. Who's calling? I'm high, she's home. Oh my, I can stick it to kidogo mini shangie. We go all night, I can shangilia. Night appears, I can fix it, I can bend it for you. No, 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 get out of here.
What's it going down? Man a pain. A sweat is something. The thing. For a big pain. I'll take a bus. I'll take a train. I'll even take and do this just to be with you. I'll take a bus. I'll take a train. I'll even take and do this just to be with you.
My girl, can you be my business? Only pa kela say them all my business. Super party in no air car. Baby, baby. Ooh. I want from my business. Now waka waka. Start sit down, beautiful girl and my Peter. My son say wanna Peter Peter. So when the girl them see me dance and they go party time.
Tume tuli 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 tuko kwenye party. Kama kuna joto basi towa shati. Tume kili 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 luku mavazi. Na shukuru mala nimepana ngazi. Watoto, mafisi. Baada ya kazi ni kuburudika. Kafoto, mistari na flow. Diva simple boy, joma nake.
Contribution kwa team mafisi karura. Hey, situation you go ka tricky kwa
DJ Define.
Kwa Mungu hakuna majungu, mimi na Mungu
uendelea. Uendelea tu.
Kwa Mungu hakuna majungu, mimi na Mungu
uendelea tu.
As you can see I'm ghetto and fabulous. Hela zinafanya dunia inazunguka, let me handle this. Sitaji beats kutingisha kichwa chako, na flow tu kama na beats za moyo wako. Wakikuliza naendelea jiambie vizuri zaidi ya jana, vizuri zaidi ya wao, Mungu ana maguvu sana. Miluzi mingi na kubwa lambwa spotei, mipango ya miaka chungu nzima na dira unitoi. Yanaitika kijisikia maisha usiavalie kikoi, na sio lazima kubali kwani unadai. Subira haivuti bangi, haigongi nyagi, inavuta heri tuna haijawahi kubugi. Kilenda kwa mganga na kauna vyona kimerudi, hata kama ukipendi kukishimu inakubidi. Mbuyu ulianza kama mchicha ila mchicha ujawahi kwa mbuyu. Sikiza walofanikiwa ongeza zako mbayu wali. Anaijifanya na kwa muwana kushika upigwe babu, mtia mitama siku nyingine ashike adabu. Kama message sipendi boss na mshuti mpaka messenger.
Boss na mshuti mpaka messenger.
Kwa Mungu hakuna majungu, mimi na Mungu
uendelea.
Kwa Mungu hakuna majungu, mimi na Mungu
uendelea tu. Uendelea tu.
Kiko ntawa, kishuwa kimta, nikucheza na namba namba kama tumbaya sala. Kiko ntawa, kishuwa kimta, nikucheza na namba namba kama tumbaya sala. Tafta hela za kutosha la usipige nazo picha. Maisha na badilika, kausha nta kufundisha. Pozi za kigoloko lazima zita kufelisha. Amua mwenyewe utazika utasafirisha. Hakuna kukupigia ngoma kukwambia kuomekua. Miayusha majikumu utakuja tukuombe dua. Utaamka tunajua kwa wachawi pia unafiwa. Hata ukiwa kiboko kuna mali utazidiwa. Ukiwa mkubwa utataka kuwa kama mimi. Shati na vala jana ila gari nimebadili. Heshima yako ilenda wapeshimu pesa baada dini. Kwenu hakuna wakubwa wangu kwepo ngeni amini. Wanga simpi mtoto alee, kwanza na mkausha kizazi. Kata semu za siri, zitube mto Msimbazi. Misio mgeni hapa, najua mili napozikwa na kitabu hapa. Najua nini kimeandikwa, ni rehma za Mungu tu, na mamuzi yake tu. Kasha mua lichwa mua sini wake tu.
Sase kita nitigwila na welta kumeumia. So hata nsipo kwambia hivi ndo navojisikia.
I've been trying to flow this, they won't try to flow this. But I ain't rapping for them, they won't try to flow this. It's never popping for them. Drop it like voodoo, chaka chaka doodoo. From the west to the east, feeling like Zulu. Why you fool a fool? They love the way I raise the bar to the roof. I be feeling more my name of Bulu. Hotter than a Tovan. Run the track like a road run. Take some time but we're not done. Keep a distance, it's a mud pun.
Mama kamba wana niloa. Pene kata paloa, mama kamba banani loa, mozi pene kata paloa, mako, kolo, waimo na abi ona teile, mako, kolo, waimo na abi ona teile, akaba distance,
distance,
akaba distance, akaba distance,
smacho. For instance, I'm the reason some of you are in existence. I do damage and you hurt like a fist bump. Nyongwa, that's a hook full of hiccups.
Number one on the charts for like 3 months. Your mouth running like it's sponsored by Adidas or Pampers with a verbal diarrhea. I keep a distance, Nairobi to Zambia. Can't over me.
When you cancel, Kenya Zambia collabo. Imevuka border bila kubonga. Keep a distance, wezani na okwongwo. Si yangu solo na fanya watu wa ghetto.
I feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple akanaga maku kanabi impo impo uko nyuma kichugu ati kako simple simple hakanaga maku kanabi impo impo uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Kwa tabu inavyoingia, funika kosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
Na na.
Inabana.
Na na na.
Wote inabana.
Mianso, lutemia rwalis, nido, obachi kwansi, mrembo, kalina bigambo, anjagazaru,
amerera o.
Inabana taiti nyo, nyo,
baby style yon kwa funyo.
Gala wada panchi uga cholabo,
knock 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 out on.
Put your body on me, go down low, let me say, let me say.
Yo, tuziri nyes chili manjaro, kutiko fetuwe.
Kenzo harmonize
inabana.
Na na na.
Sema tena inabana.
Na na.
Inabana.
Wote ya chibina.
Na na na.
Wote inabana.
Wote ya pukati.
Na na.
Yeah. Inabana.
Shake it bobo. Bidi barabo. Ha baby wange oni panado. I shake it bobo.
Kombe boy, only you baby ano bochi. Sinaga muda na masaidi chick. Nitakupa vitam tena zaidi ya pipi. Eti wanauliza na mekupata vipi.
Wewe
Shishi baby.
Body money, body money.
Bad girl.
Fine.
Tupo shishi fodi tunalewa.
Ewa.
Kapita bari ya kanielewa.
Ewa.
Eti shiti japo maolewa.
Ewa.
Nipeni jione nangekewa.
Ewa.
Nikasemo chebe tani pama kesi. Eti ya nipime kwa bedi mwapesi. Eti ya nachenga magoli kamesi. Nisi wambia tama shosti. Kanivuta kati 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 kati. Katamani pale kati kati kati. Kale waki bati 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 bati. Kilichofata
asa siju nikagonge nyagi au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana au nikagonge yokozuna. Asa siju nikagonge nyagi au nikagonge bebe. Siju nikagonge banana au nikagonge yokozuna.
Na kwa machizi boti badimani. Aka kamanzi sijui kanani. Kana pita pita badimani. Aka kamanzi hivi kanani. Mbona kama kila mtu yupo. Splaga badi swagi yupo. Oya KB nawe upo. Lady Money nae kumbe yupo.
Asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe. Sijui nikagonge banana au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyagi au nikagonge bebe. Sijui nikagonge banana.
Chuchuma kama vile unafua. Ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kisha
kunyosha ulegeze nyonga iyo
chuchuma
unitoneshe kidonda iyo
chuchuma
una nyoka na konda iyo
chuchuma
kwenye mlima kidonga iyo ai katoto
moto mo
moto moto
moto mo
ai bai koko
moto mo
joto joto
moto mo
kamata ukuta shuka mpaka chini teke danzungusha kamata nakupa nikishika nyundo nipasue kichupa kina dada mko wapi basi muingie kati
chuchuma 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 chuchuma
kimbaumbao tukunyema pilau lau nipe supu tena mashau shau kana sinema yani kana kula ndizi bila kumenya basi nipe za kichina
samba
fanya kama Bruce Lee
samba
viuno vya kusigina
samba
fanya kama Jet Li navocheza kwenye chaki kana taka akataki na chumba ni varangati kwa ito na pembeni katikati na katachi bila wasika medata na wasafi taito ai katoto
moto
moto moto
moto moto
ai bai koko
moto moto
joto joto
moto moto
kamata ukuta shuka mpaka chini teke danzungusha kamata nakupa nikishika nyundo nipasue kichupa
kina dada mko wapi basi muingie kati
watch out, love a cup in a wake up a bagana. Yeah, so cause she never run up. See papa, don't me want her in a mekana. She want eat up man like it is papa. Sometime me I feel like chicken baga. Who she whine and twist, yes it is papa. Yeah, me love who she bend and me take papa. I saw me feel some eat like it is summer. Not a issue cause she got one bad manna. Body soft like jelly in a tight nana. That's why every man want a piece of her.
Yeah, no no ready, I goes away. I do the new man pose, I love Kali already. Who need dogs already? Hi, teacher ready. The bodies are who to do, who need father ready.
Oh, lengera oshi, lengera oshi, lengera oshi do it. Yeah, nobody can do it, nobody can do it, nobody can do it.
Yeah, this I know me give ever how it a year ta. Macho see me for a use key tuna. Timmy na bagonza hini bad man affair. Usipo chunga hini yako tuna.
Umenipata ile siku nimechana. Utamada ile kitu umeanza. Kasabu ni manze no ijipanga. Kuteleza ndiyo my ana. Kama lori ume overload. Pole pole una riguro. Unanipata buka nimburo. Nita spoil the child niki spare the road.
I go away, I do the new my pose, I love Kali away. Who need dogs away, I teach away. The parties are who to do, who need father away.
Oh, lengera oshi, lengera oshi, lengera oshi do it. Yeah, nobody can be, nobody can be, nobody can be.
Well, this girl is badadana. Watch out, love a cup in a wake a kubagana. Yeah, so cause she never run up, see papa. Don't be want her in a mekana, she want.
Nese please neza paka nani napanya neza taka please ayako paka ha, iko juu wacha rubasi nipande kama lada kama nguvu mini gym bitch I got lata nyonya wele hai kusa wele hai rudi nyuma poza love kali ya wele huni dokta wele hai teacher wele nda kupatiza utajua huni father wele
oh lengera oshi lengera oshi lengera oshi bit yeah nobody can